bamutwala awatali musango bamuyita mubbi ne bamuyita manya awatali nsonga abatamumanyi nga bavaayo baboogera ebijweteke naye kale yasirika bambi nga yamanya amazima bamuvuma bingi ne bamukuba emigo yavaamu omusaayi yatunuulira maama we mali yamulaba nga tula okuzirika naye yakola kabiki yesu okinoonya tewali baakomerera yesu ne batekamu efujjo kabaka wa bakabaka yafa bwe make
Kibi kyatusensera ffenna ne tulinda kuzikirira naye
katunda bwe yenyagala omuntu yawayo mwana watuwonye omusango kati olwaleero wavudde magombo omulokozi afulumye entaana kolona sati yo kolona komesi yo yangu watu musinze omutonzi Bwe yakabanga lajana na ye katonde ya tonde kulu nensi mukakase nasobola kulemererwa abakuumi baali bakuuma busisi na nyenye ttaka neriyuga bwatyo bwe yayiwa omusaayi okutuwonya n'agolokoka emagombe Sukira mama golola 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 kare golokoka tugende 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 zakajani yatusalira mumusa zakajani yano masukira mama mulokozi labe nduru nemizira nga twebaza alina sente nebirala birete tumwebaze kale golokoka Mazukira golola sati yotata ay 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 golokoka golokoka golotaba chiwa kije wange netendi manija wange bagade wange bagana wange tugende 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 nirobe golokoka golokoka yangu wayangu wautunzi
Omuluja tande sakukaba, olaba newekaba
saba mpero
Ati webare mukama
Webare mukama
Webare sebo
Oli musuka wango mulungi
Webare
lisonye saera no muma
Masi mususitira ne muma
Mususitira ngo
mwane
Mususitira ne mula
Masi kakande Oli tata era oli pata Yekama
Webare ya
mita
Webare mukama
Webare
Oli musuka wango
Atiwe kuba kurwana ntalo Mukama olwanye nnyo munange Olwaniteye ntalo nnyingi zisinga obunede Katika gube muyaga ne kulumba Kagabwe mataba ne galumba Ndi mugumu nywete kuba nina Yesu Checho kurwanyisa Pambatira, yes, pambatira, yes, sisitira. Sisitira, sisitira, ngomwana, sisitira,
yes, sisitira,
sisitira, ngomwana,
yekwe tata, dala uri tata,
dala yekwe
mama, dala uri
mama.
Katonda wange woli tata
era woli mama
yekwe musada singa
yo